Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Diamond, yeah. Notorious, I'll be.
No worries for paying professional music.
Let's get a woman down this door. You know what it is when the air is. With a team,
T-O-E-E-A-B-O-S-H-A-M-B-A-S-O. Now the question for come on a wizard. Yellow watch up a tumba no wizard. The Miss Satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo Satana ndekera kofi.
Shini bwanda uvi.
Na papa, chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Shama, uvi.
Notorious, chao pi, sadiane andike lako. Kide ya kuchali chiwe mpene shamo. Bashiye mafano mbavale bombe napo. Kuliwe nebona atalu kako. Ino ni 2020 na mano. Sini tapofo shida ila pantansi. Chidefo na shikaka nengansi. Apano mba kuchiponesha fefansi. Kula ya kona kuchechi. Buzlesa, enda muka lamba. Iyena, awe techo kwa lampanga. Siti atanganti buroku.
Nali kwatefe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shini bwanda uvi.
Na papa, chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Duwa shima, uvi.
Chapa, kiapo fio ishi ila pante. Ino ni 2020 na mano. Hali njika te kwa tina wana nkwenti. Wawa shie malo iwe ntaluka.
Na papa,
chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Satana ndike la kofi.
Ya wana walesa wana masha.
Chitlefu ndike la kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndike la kofi.
Na papa.
Mwila sangwa na ma fake friends. Doesn't matter if the friendship ends. Sebu, devo di kuru kwa kashada. Efe tuka ya kumulu. Lesa, mukulu, mukulu, babakulu. Ala posha balwele ne mingulu. Kubi kila pofe na mashilu. Devo ndeke lako. Na kumpia, na ukakako. Na kupapa teata kakulako. Kuzingana ikatianka kumama naku.
Nali kwa tefe kama ne wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shini bwanda uvi.
Na papa, chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah,
hey, duwa hey. Shima, uvi.
Chapa, kiapo fio ishi ila pantanshi. Ino ni 2020 na mano ishi. Hali njika te kwa tina wana nkwenti. Wawa shie malo iwe ntaluka. Chintevo ndekera kofi.
Na papa,
yeah, yeah. Satana ndike la kofi.
Ya wana walesa wana masha.
Chitlefu ndike la kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndike la kofi.
Na papa masha prof.
Ilapo, Bangwida, Managers, No Shack, M Square, Alua, Josh Kensi,
on the 1-2s,
Atishan, Luyando Visho, Diamond Gang, for the year 2020. In 2020, sweet.
ZambianMusicSite.com.